se ya rona re sile le basadi ba rona re tlogetse le bana ba rona e le khomo tsa rona e busa mafatshe ya rona kare le basadi ba rona go latlhegile bana ba rona e le khomo tsa rona.
This slave master, she can't find him, and she can't find who sent him to go free what's mine. Self-seven seas to kill my kind. I don't need no slave master to free my mind. Because under the guise of civilization, because under the guise of civilization, under the guise of civilization,
Sari Baro.